mungeri mwa kulembeze na abazadde mu district y'Lwengo nabo baagala kkooti etuule mu lujjudde mu musango gw'okutuusa buli samaanyi ku bayizi asaako n'okubali ebisiya ku buvunaanibwa Hetman Jingo ngono yakulira essomero lya Miracle Infant Junior School. Jingo yakwatiddwa poliisi ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno ku bigambibwa nti yakkakkana ku bayizi bana mu ssomero lino abali wakati w'emyaka 6 n'emyaka 10 n'abasobyako nga kati abakulembeze n'abazadde bagamba nti omusango guno gusaana kuwulirwa mu lujjudde nga bwe guli mu musango gwa Christopher Okero Igaba atwaha kasiri ayogerera polisi mu erudeyo atibulidde nti Jingo ono yakwatiddwa oluvannyuma lw'omu ku bazadde okukebeza omwana we n'ekizuulibwa nti yali asobezeddwako era ng'olwo ne lwasongebwamu akulira essomero lino ng'ono ye yatemezza ate ku poliisi. Ayongeddeko nti bwe baakoze okunoonyereza baakizudde nti abaana abalala basatu okuva mu ssomero ly'erimu lino nabo omukulu ono yali yabatunuza dda mu mbuga ya sitaani era agamba nti oluvannyuma lw'okukwata omukulu ono ayakkiriza nti ddala yasobya ku baana bano abawala babiri ssaako n'abalenzi babiri nga bano bali mu bibiina okuli ekibiina ekyokusatu ssaako n'ekibiina ekyokuna. Kati Joyce Nantume ng'ono y'omu ku bazadde b'abaana abaakoseddwa mu bikolwa bino agamba nti baagala nabo enkola ey'okuwozesa omukulu ono mu lujjudde y'ebeekozesebwa mu musango guno ekitundu kino kisobole okuvaamu obwenkanya sinakindi okulemesa abo abandyagadde ate okwenyigira mu bikolwa by'ebimu obutabyenyigiramu.